Hatame Ruska, Dorad Ruska Yashekte, in the Donis in the Dadgura, Yukumanan Kun Okof, Okusu and Comfort, Dalka Ukraine, Garahan, Kaiba Haika and Tokoyan, see the Mother Ruska, Kedimaka Sifogistin, Tagala, the Mother Ruska, Yuku Ukraine, or Ben I not the RSA view where has Okovis and Sarah Ibanur.
Fushka aya amar ku bixiyay in 19 kun oo reer Ukraine oo degana dooxada Dnipro inay ka guuraan meelaha ay degan yihiin. Xukuumadda Kievna waxay sheegtay in dadkaasi qasab lagu barakicinayo. Mas'uuliyiinta Ruushka ayaa lagu soo warramaya inay 70 kun oo qof ay ku qasbayaan inay ka guuraan meelaha ay degan yihiin xilli laga cabsi qabo weeraro xoogan oo halkaasi ka dhaca. Kuwaas oo ay Ruushku ku eedeynayaan in Ukraine ay ku soo qaadayso Ruushka ayaa ilaa haatan bartilmaameedsanaya guryaha ay degan yihiin dadka rayidka iyo dhismayaasha kale ee aasaasiga amaba muhiimka, iyaga oo Isniintii 4 gantaal oo ay soo rideen ku burburiyey dhismo dabaq dheer oo apartment oo ku yaala magaalo xeebeedka Mykolaiv. Sidoo kale Ruushku waxay madaasiix ku duqeeyeen xarumaha tamarta ee dalka Ukraine maalintii Isniintii, taasi oo sababtay in biyaha iyo korontada iyo adeega isgaarsiintu ay hakad galaan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price oo warbaahinta kula hadlayay xarunta wasaaradda amaba State Department-ka ayaa cambaareeyay weerarada ay Ruushku sida isdaba joog ah ugu wadeen Ukraine Isniintii iyo Salaasadii, kuwaasi oo sheegay inay ugu yaraan 100 gantaal ay ku rideen goobo dad rayidii degan yihiin oo ku yaala Ukraine. Waxaana uu sheegay in si gaar ah u bartilmaameedsanayaan dadka shacabka si ay u sii dhibaatoodaan. Geesta kalena Ruushka ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeymaha loo soo jeedinayo ee sheegaya inay beegsanayaan goobaha dadka rayidka ahi degan yihiin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weeraradaasi ay kaga jawaabayeen weeraro lagu soo qaaday dhinaca badda madow ee Ruushka, kuwaasi oo aanay ilaa haatan Ukraine wax wara ka soo saarin diidmo iyo qirasho toona. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo xalay ka khudbad jeedinayay ayaa sheegay in loo baahan yahay ilaalin waqtiga dheer ah oo la isku halayn karo. Waxaanu intaasi ku daray in Ruushku ay si cad u ogaadaan in caalamku jawaab adag ka siin doono tallaabo kasta oo ay isku dayaan inay hor joogsadaan raashinka naloo soo dejinayo, sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu intaasi sii raaciyey in kaalmada raashinka ah ee loo keenaya ay aad muhiim ugu tahay nolosha 19 milyan oo u baahan gargaarkaasi.